Ukhangela indawo egqibeleleyo yokuvala unyaka ka-2025. Esafi Conference Facilities enumber 8 Balfour Road eVincent sikunikeza indawo ekusebenzelayo ukusukela kwiintlanganiso zamaqumrhu, iintlanganiso zokunxibelelana neminyhadala yokuphela konyaka. Kwiindawo zethu kuhlala abantu abangamashumi amathandathu. Kumagumbi sine-air conditioners, iWi-Fi, sicingisise konke. Gqiba unyaka usemandleni ngoSafi Conference Facilities. Sifumane kusafisuites.co.za.